yangu ambie, wasimulie story yangu, mimi na wewe. Tena wambie nilivyo subilia bila kuchoka, nami ukanisikia. Haikuwa rahisi sana kuvuka mabonde milima. Mungu nakusamini sana, kwani ulinitoa gizani. Nashukuru Mungu umenipa amani, furaha moyoni siamini. Popote pale nilipo, ndalisifu jina lako milele na milele, amina. You are Jehovah Shammah, au Mungu wa upendo, nikuite jina gani la samani? El Shaddai, Mungu mwenye nguvu, Elohimu, Mungu muhuma linalofaa.